Movement ivugira i Washington DC. Uno munsi turi kuwa kabiri kuwa gatatu tariki ya 11 ukwakira 2017, dufite saa kumi z'ijoro n'iminota n'umunota umwe isaha ya Washington DC, tukajya saa yine z'amanywa n'umunota umwe isaha ya Kigali, Bruxelles, Paris, ndetse na Lausanne tukagira saa tatu z'amanywa n'umunota umwe isaha ya London, saa tanu z'amanywa n'umunota umwe isaha ya Helsinki mu Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito zimwe mu mpamvu opposition imaze imyaka 23 itarashobora kuvanaho FPR DMI. Zimwe mu mpamvu opposition imaze imyaka 23 itarashobora kuvanaho FPR DMI. Mukamuri kumwe nange Joseph Ngarambe muri icyo kiganiro. Ndabashuje kandi mwaramutseho biri mu gitondo, na abandi ntekeza ko mwe gisinziriye ndetse harimo n'ababyutse bitewe naho bari mu mpande zose z'isi. Nabo turabashuhuje kandi tubishimira umunsi mwiza. Muri kumwe kandi n'umushyitsi muhire Bwana Eugene Ndahayo, umwe mu bagize inama nkuru ya Rwanda Freedom Movement ishakwe, akaba na vice perezida w'iryo shyaka. Muvandimwe Eugene Ndahayo, nagira ngo mikoro yawe irafunguye, nagira ngo rero uyifate usuhuze abatwumva. Mikoro irafunguye Eugene, ndakuruzi kandi sinzi niba uriho unyumva. Bishobora kuba hari ikibazo cyakora mikoro yawe irafunguye kandi ndakuruzi neza. Reka tube dushyizemo wenda nk'akaririmbo kugira ngo tubashe ku cyangwa se mbere yaho reka mbabwire uko icyo kiganiro giteye wenda niba muvandimwe Eugene ari muri mute ayivanemo, niba ari muri silence ayivanemo. Shutiro za radio ishakwe mugenzi wacu Eugene Ndahayo ubundi yateguye kutugezaho icyo kiganiro kuri zimwe mu mpamvu opposition imaze imyaka 23 itarashobora kuvanaho FPR DMI. Icyo kiganiro kikaba kiri mu rwego rwo gukomeza ibiganiro bya radio ishakwe byo gukangurira Abanyarwanda kwivugurura bagahindura imikorere n'imyumvire. Eugene Ndahayo nongere mbyibutse, n'umwe mu bagize inama nkuru ya Rwanda Freedom Movement ishakwe, akaba na vice perezida w'iryo shyaka, akaba yera yateguye ubundi kutuganira ku mpamvu zimwe na zimwe zituma abarwanya ubutegetsi ntacyo bagezeho muri iyi myaka 23 ishize FPR ifashe ubwo butegetsi. Muvandimwe Eugene, waba noneho wabonetse kugira ngo usuhuze abatwumva, noneho tube twatangira ikiganiro. Hari ikibazo. Reka mbeshyizeho wenda indirimbo kugira ngo noneho turebe ukuntu twatunganya ikibazo cyaba kiriho kirivuka, kuko ubundi muri studio ndabona nta kibazo cyagombye kubaho.
Rwanda rw'imisozi nyaburanga. rwiza rw'akanyarwanda Rwanda rwiza rw'akanyarwanda mure mure intambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ayironda koko inzika inzangano ay'ubusambo ay'ubusahuzi amacumu y'amacinya hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza gucura imiboro gucura umwijima rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi buri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino n'akahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohari ntambara ntambara ntambara
muvandimwe Jeune waba none uri hunyumva waba uri hunyumva noneho ntabwo nge nkumva ntabwo nge nkumva reka dukomeze gatoya indirimbo ndebe niba hari kindi nakora kuko kuba ntakumva nyine birumvikana ko tutabasha gukora ikiganiro nakumva ntakuntu nakora n'ikiganiro n'umuntu ntari numva iki kibazo simbona icyo ari cyo ariko reka dukomeze gatoya tugerageze studio turebe ko byatungana
When you're up on the mountain, you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God.
Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement inshuti muduteze amatwi twatangiye ikiganiro ko dufite ibibazo bya tekinike nagira ngo nongere ngerageze nsaba mugenzi wanjye Eugene Ndahayo kumbwira niba ariho anyumva Eugene wari hunyumva noneho
Rwanda kumva rwose neza kuva bigitangira ndanakumva neza usibye ko
noneho nanjye ndakumva dutakaje iminota 11 ariko 11 ariko reka tube twatangiye ikiganiro kuko noneho ndiho ndakumva sinzi uko ibintu byagenze. Nagira ngo rero ufate mikro usuze abari watwumva muri kino kiganiro tugiye kureberamo zimwe mu mpamvu opozisiyo imaze imyaka 23 yose itarashobora kuvanaho Rwanda nako FPRDMI. Ni izihe mpamvu ni mu rwego rwo kugira ngo tuzirebe cyane dushaka umuti kuko nicyo dushinzwe. Ijambo ni ryawe muvandimwe Eugene.
Waramutse bwana Ngarambe.
Waramutse amakuru yaho ngaho iriyo
amakuru ni meza kahaniriyo hari akazuba.
Yego
kageho ariko
yego
nubundi muri ibi bihe turimo kugenda tujyamo ni bihe bya byegera iveri no kuvuga nyine ko tugiye kumara mu mezi ari imbere amezi nk'ane turi mu bukonje bukomeye cyane. Nagira ngo mbonereho n'umwanya w'ubusuhuza abarwanashyaka ba Rwanda Freedom Movement, nsuhuze n'abanyarwanda badukurikira muri iki kiganiro ndetse n'abazagikurikira nyuma babonye umwanya, kuko nk'uko wabivuze ubu hari abagisinziriye, hari abagiye ku kazi, hari n'abandi bahugiye mu tuntu twinshi hirya no hino. Nagira ngo rero niba ubinyemereye duhite dutangira tujya ku ngingo z'ingenzi zatuzinduye muri iki gitondo. Nk'uko wabivuze
yego twazijyaho, uretse ko wenda umuntu yabanza tukaganira gato urinde kuko uretse kuba uri mu bashinze ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, ukaba uri no mu nama nkuru yaryo birumvikana nk'uwarishinze, ukaba uri na vice president waryo, ufite ubuzima burebure muri politiki burebure, hari mu magambo makeya wakwibwira abatwumva mu magambo makeya? Uri n'umwanditsi wanditse ibintu byinshi cyane kuri politiki.
Urakoze bwana Ngarambe, nibyo nk'uko ubivuze maze igihe imyaka myinshi muri politike nanjye wagira ngo turi umwe, kubera ko nsa n'uwayivukiyemo. Navutse mu mwaka wa 59 igihe cya revolution, icyo gihe datumbyara yari mu barwanashyaka bari ku isonga ry'iyo revolution, akaba yarakoze n'imirimo ikomeye muri Repubulika ya mbere, kuri coup d'etat akaza gufatwa nawe akishwa nk'uko abandi benshi bishwe muri icyo gihe cyakurikiye coup d'etat 73. Muri 1991 haje amashyaka menshi ngo nanjye nayagiyemo njya mu ishyaka rya MDR, hanyuma riza kugira ibizazane njye nagiye mu gice cyari kiyobowe na Bwana Twagiramungu Faustin. Ubwo na nyuma y'intambara na jenoside nabwo nari mu Rwanda, narakubona nakomeje imirimo nari nshinzwe mbere y'intambara ho gatoya, kubera ko nyuma y'amasezerano y'isinywa ry'amasezerano ya Arusha kuri guverinoma ya Uwiringiyimana agata nyine, nabaye directeur de cabinet muri minisiteri y'itangazamakuru. Ubwo rero na nyuma yaho, nyuma ya jenoside n'intambara, iyo mirimo y'ubu directeur de cabinet narayikomeje kugeza guverinoma ya Twagiramungu ivuyeho mu mpera z'ukwezi kwa munani muri 1995. Ubwo mpita nahunga, tugiye mpunga tugiye kuba nari directeur de cabinet muri minisiteri y'itangazamakuru, nari na secretaire exécutif w'ishyaka rya MDR. Muribuka ko kandi iryo shyaka nyine rya MDR ryari rifite riri mu nzego za guverinoma bitaga y'ubumwe, ryari muri guverinoma, ryari mu nzego z'abadepite, mu rwego rw'abadepite z'abari. Twari dufite abaperefe, twari dufite baburgumestri abo ariko nta wari watowe ni abashyirwagaho kubera nyine uko igihugu cyari kimeze muri 1994 icyo gihe rero nta nubwo twari iminwa kubera ko ndibuka ko hashize amezi atatu gusa atatu cyangwa atanu muri mu kwezi kwa 11 ku itariki ya gatandatu icyo gihe MDR yasohoye inyandiko ikomeye mu mateka y'igihugu cyacu kubera ko yahise itanga ishusho ry'ubutegetsi bwari bumaze kujyaho icyo gihe akaba ari nabyo byatuviriyemo amahane akomeye na FPR ku buryo nyine ubwo ngubwo habayeho ibintu byo kuduhiga habaho nyine haza n'iyo guverinoma ivaho hanyuma natwe turahunga tugeze hanze ntabwo twicaye ubusa bahise dushyiraho ishyaka ryitwaga Force de Resistance pour la Démocratie na ba Force Twagira Mungu nyine na ba nyakwigendera Seth Sendashonga iryo ishyaka ryacu Force de Resistance pour la Démocratie nibwira ko ryahinduye ibintu byinshi kubera ko muri icyo gihe ntabwo hariho amashyaka y'uruhuri nk'ubu ngubu amashyaka yari akomeye navuga nka RDR kubera ko ari nayo yari yarabaye yaravutse mbere y'ayandi yavugiye mu nkambi zo muri Congo icyo gihe rero twabasanze hanze bafite ntawubumva nta nubwo bashoboraga kujya kureba umutegetsi muri minisiteri n'iyi cyangwa se ngo barebe umunyamakuru uyu n'uyu bari bameze nka ruvumwa kubera ko baba bose bavugaga nyine ko ari ishyaka rivuye ku bantu bakoze jenoside mu Rwanda cyane cyane ko ryari rivukiye mu nkambi ndetse rishyigikiwe n'abahoze na ari igisirikari cy'u Rwanda ibyo byose rero byatumaga ijwi ryabo ritumvikana nta n'ubacira kari gutega ku buryo nyine kuba twaraje mu rugo rwa politike twebwe nta washoboraga kuturega jenoside nta n'ibyo byaha bindi byakozwe nta washoboraga kubiturega ku buryo rero twebwe twafunguye imiryango cyane cyane imiryango mpuzamahanga muri ibi bihugu tubamo twagiye tubonana n'abategetsi baho twagiye abanyamakuru bongeye guha ijambo abanyarwanda bakajya bavuga icyo batekereza n'uko babona ibirimo gukorerwa mu gihugu navuga rero ko iryo shyaka riri mu byafunguye imiryango bigatuma abanyamahanga batureba barebana abanyarwanda andi maso ubwo wenda mu kiganiro turi buze kugira ndaza kugaruka kuko amashyaka yagiye yishyira hamwe nubwo ari birebire bitavugwa mu kiganiro kimwe gusa wenda ikindi nakongeraho nk'uko wari wabivuze nuko mu buzima bwanjye bwa politike ntabwo nagiye mu buyobozi bw'amashyaka gusa ahubwo nagiye ntanga n'ibitekerezo byanjye nkoresheje inyandiko mfite ibitabo bibiri nanditse bisobanura uko ibibazo byo mu Rwanda biteye kimwe nacyanditse mu mwaka w'2000 menya hari ndi mu banyarwanda ba mbere basohoye ibitabo ku bibazo by'u Rwanda ikindi nacyanditse mu mwaka w'2003 mu mashyaka bwo nyine ari ayo nayoboye n'ubu kandi ndacyari mu buyobozi bw'amashyaka nk'ubu nyine ni Vice Perezida w'ishakwe Rwanda Freedom Movement ihuriweho n'icyahoze ari New RNC na Mouvement National Inkubiri akaba rero mu guhera ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda aribwo twashyize hamwe ingufu zacu kubera ko twahuje imyumvire duhuje icyerekezo duhuje n'inzira twumva zatuma abanyarwanda bagamburuza FPR-DMI. Urakoze.
Ndagushimiye cyane rwose muvandimwe Eugene, twashyize hamwe ku itariki ya 7, tariki za mbere Nyakanga. Nkosore gatoya. Nagira ngo rero rwose ngushimire ukuntu utanze umwirondoro wawe, bityo ntabwo muri politiki aho yiba indorerezi. Wayivukiyemo nk'uko wabisobanuye, warayikoze haba imbere mu gihugu, haba n'inyuma yacyo, kubera nyine impamvu z'aburiganya n'ubwicanyi bwa FPR. Uzakuyikora no inyuma y'igihugu aho ukomeje. Buri wese rero wakumvise arumva ko rwose uvuga ibyo wabayemo, uvuga ibyo urimo, bityo rero ukaba rwose uri umuntu bitari mu kiganiro kimwe gusa nk'uko nabyo wabivuze. Uzagenda ugeza ku Banyarwanda, ku rubyiruko by'umwihariko impamvu zituma nubwo bwose hagiye habaho amashyaka ya politike avuka ndetse akanishyira hamwe, ingoma y'agahotoro ya FPR-DMI igikomeje. Ibyo twizeye ariko ku ikibazo tukaba twizeye kuzageza tukagikemura, cyane cyane tujye tureba icyatumye tutabasha gukora iyo ngoma, kubera ko nk'uko bavuga mu Kinyarwanda ngo ushaka gukira ibinyurora birata, bisobanura yuko nyine indwara utemeye kuyifita ubwayo, n'imiti utabasha kuyibona yabayiguha utababwira nyine utemera kurwaye. Ijambo rero ni ryawe kugira ngo uganirire inshuti za radio ishakwe ku bibazo byatumye kugeza magingo aya ngaya opposition itabasha tere imbere ngo ikureho iriya ngoma y'agahotoro ya FDM. Ijambo ni ryawe muvandimwe Jean.
Urakoze bwana Ngarambe. Urabizi kandi n'abanyarwanda bose barabizi ko hashize imyaka 23 FPR ifashe ubutegetsi. Muri iyo myaka 23 yose Kagame n'agatsiko ke bisha abanyarwanda umusubizo, abenshi bazira gusa icyo bari cyo, bazira ubwoko bwabo, abandi bazira ibitekerezo byabo. N'uyu munsi kandi biracyakomeza mu Rwanda muri iki gihe rwaramamaye ku isi yose nk'igihugu gihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Murabizi nta munsi w'ubusa amaraporo atagira ingano asohoka avuga ibibera mu Rwanda, cyane cyane no muri iyi minsi muri iki gihe cya nyuma y'amatora mu nzi irimo kubera mu Rwanda. Murabona ukuntu uriya mukobwa Diane Rwigara ukuntu bamumereye nabi kubera gusa ko yatinyutse kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika akaba yasimbura Kagame. Ntabwo ari ibyo gusa, murazi nyine babitwari nabo imyaka bamaze muri prizo, murazi bantaganda ukuntu babatoteje bakabafunga, murazi banitegeka uborera mu munyururu kuko nawe yashatse kwiyamamaza mu mwaka w'2023 n'abandi batagira ingano bashira mu munyururu kubera ibyo bitekerezo byabo. Abantu bashobora gukeka ko nk'uko bikunze kuvugwa ko iriya ngoma kubera ko yitirirwa abatutsi bose, bagakeka ko abahutu aribo bamerewe nabi muri kiriya gihugu, ariko byaragaragaye nanone ko n'abatutsi nabo batemera ku amabi iriya leta ikora, ko nabo ibahiga ikabica nk'uko yamenyereye kwica abahutu. Muri iyo myaka 23 kandi yose nk'uko wabivuze akaba ari nayo interuro y'iki kiganiro, abarwanya leta ntacyo bagezeho kandi muzi ko barimo bo ibice byinshi. Hari abari mu gihugu nkabona rimaze kuvuga, hari abari hanze ni twebwe n'amashyaka menshi ari hanze hano, hari abitwaje intwaro nka FDLR, hari n'abandi batazifite. Abo bose rero ntacyo bagezeho. Birumvikana ko abari mu gihugu nyine ntacyo bashobora kugeraho kubera ko inzego za gisirikare y'umutekano za DMI ziba ziri ku gakanu badashobora kwinyagamba. Abari hanze nabo ubwo ngubwo nyine turaza kubona impamvu nabo ntacyo bageraho, baba abo ngabo nyine bafite intwaro cyangwa se abatazifite. Mu isesengura nashoboye gukora nkurikije experience nababwiye muri ibyo bya politike, nasanze impamvu imwe mu mpamvu ari uko intambara abarwanya leta barwana n'uburyo babikoramo budahuye n'ibibazo biriho. Iyo urebye neza usanga abarwanya leta cyane cyane hano hanze bari mu ntambara y'agatebe gatoki. Iyo urebye mu mateka y'igihugu cyacu ubona nyine ko hariho ubwami bwari mu maboko y'imiryango imwe y'abatutsi aribo Banyiginya n'Abega. Nyuma haza abakoloni ntacyo bahinduyeho ku mitegekere y'u Rwanda usibye kuba nyine kubera ko bari bafite ingufu bategekaga nyine babwiraga n'umwami bo bagenaga n'uko igihugu kiyoborwa cyane cyane bakurikije inyungu zabo bakaha n'amabwiriza umwami ku buryo nyine nabyo murabizi ko byageze aho ngaho. Hari umwami nka Musinga atakurikiye ibyo bamubwiraga nubwo abazungu aribo bari baramufashije ku gutuma abamurwanyaga nawe batamushobora. Abazungu nibo bamufashije gukumira abarwanyaga uwo mwami, ariko nyuma nawe baramugarutse nawe nyine avaho bamucira mu mahanga akaba ari naho yaguye. Haje igihe cya revolution izanye amatwara mashya, izanye justice sociale, izanye iza kugera no kuri demokarasi na repubulika. Iyo repubulika akaba ari nayo tukirimo muri iki gihe, nayo ariko iza gutatira ibyo yari yiyemeje. Ubwo wenda hari ikiganiro tuzageraho tukavuga n'impamvu nyine iyo revolution itashoboye kugera ku nshingano zayo, nayo nyine iza guteshukwa ubwo na muri 1973 haba coup d'etat. Ubwo ngubwo nyine ni mu mateka y'u Rwanda. Abo bantu hari rero na nk'uko nari nabivuze ugasanga kubera ko ku gihe cy'ubwami bari abatutsi, revolisije na repubulika biba abahutu, ubu noneho hagarutse abatutsi. Ubwo rero uko abanyarwanda ugasanga n'abo ngabo bakora politike batakora analize zihagije kugira ngo barebe ukuntu iyo gatoki yahagarara, abahutu n'abatutsi ntibahore bamarana. Mwizo ntambara za gatebe gatoki nanone iyo ugeze haba muri abo bahutu haba muri abo batutsi naho usanga harimo amakimbirane. Mu bahutu ugasanga harimo amakimbirane y'uturere, mu batutsi ugasanga harimo amakimbirane ya za clan nk'Abega n'Abanyiginya, ugasanga nyine ari ikibazo gikomeye. Kuri iyo ngingo nanone ikintu aba usanga gitera ibibazo kinatuma nyine abavuga ko barwanya ubutegetsi badatera intambwe nuko birengagiza kontekste ya genocide. Genocide murabizi muri 1994 abatutsi barishwe bazira icyo bari cyo. Ubwo babavugaga ko nyine ko abatutsi kubera ko FPR ari abana b'impunzi buzo zari zaragiye muri 1979, ubwo nyine bavugaga ko n'abatutsi bari barasigaye mu Rwanda ubwo ngubwo bafatanyije na bene wabo akaba ariyo mpamvu nyine intagondwa z'abahutu zabirayemo zikabatsembatsemba. Ibyo bintu rero amaraso yamenetse mu Rwanda ni amaraso menshi, ubu navugaga ibya jenoside y'abatutsi, ariko muzi ko no mu ishyaka ryacu Ishakwe twemera ko na FPR yakoze jenoside ku bahutu, aho yagica mu nkunga yo gufata ubutegetsi ari no muri Congo, aho yasanze impunzi ikazizitikiza mu cyo bitaga intambara yo gufata ubutegetsi bavanaho Mobutu. Abanyarwanda rero bagomba kumenya ko u Rwanda rwa mbere ya jenoside atari rwo Rwanda rwa nyuma ya jenoside. Jenoside y'abatutsi yaba y'abahutu ni ibintu bikomeye umunyepolitiki wese agomba kwitaho mu gushaka ibisubizo by'ibibazo by'igihugu cyacu. Iyo utangiye kubyirengagiza cyangwa se uka intambara yawe ikaba iyo guhakana jenoside iyi, nta numva ko ntacyo bishobora kugeza ku Banyarwanda, kubera ko niba tuvuga ko dushaka impinduka ni impinduka nyine, ntago ari ukugenda ngo uvaneho Kagame umusimbure noneho ukore nk'ibyo yakoraga. Ibyo ngibyo Abanyarwanda barabirambiwe, iyo gatebe gatoki irarambiranye kutumva ko mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cy'amaraso atagira ingano amaze kumeneka. Uri munyepolitike no kuvuga ko ntacyo wumvise, nta nicyo wamarira Abanyarwanda. Ikindi cya kabiri navuga ko gituma abarwanya leta batagira icyo bageraho nuko bakora politike nk'abari mu gihugu. Hano hanze ukasanga nyine abantu barakora politike nk'aho mu gihugu cyacu hari demokarasi, nk'aho bari muri competition yo n'ubutegetsi buriho, ugasanga bariroha mu amatora badashobora gutsinda niyo byagenda bite. Ugashaka barimo guhatanira kwiyandikisha nk'amashyaka yemewe mu gihugu, ugasanga barimo gusaba ngo imishyikirano, kandi nta imishyikirano ubundi twese tuzi ko kugira ngo ibeho nuko uba wokeje igitutu ubutegetsi, noneho bwakumva butangiye kujegajega bukemera ko haba imishyikirano. Hano hanze rero usanga ayo mashyaka akenshi tubamo twabayemo ari aba mwiyorojike y'amatora. Natwe muri FDI twayagiyemo mu mwaka w'2010 ubwo bitwari yagendaga, ariko abantu na n'ubu ngubu ntabwo bumvise icyo impamvu y'ibyo ngibyo twakoraga. Ugasanga abantu barabyivugira uko bashaka, nabwo ni tuzabona umwanya bibaye ngombwa dushobora kuzagaruka kuzakorana ikiganiro cyerekeranye ni na strategi yakoreshejwe mu 2010 yo kujya mu Rwanda, hanyuma n'icyatumye n'iyo FDI inkingi icikamo ibice na n'ubu ikaba itara yashobora kwigaja. Ugasanga rero ibyo ngibyo byo kutamenya byo gushaka gukora nk'aho uri mu gihugu kandi nta n'icyo ufite ari ukwibeshya, ndetse ahubwo n'ikimenyimenyi usanga akenshi twita ngo turi opposition. Ubundi muri kontekste turimo ntabwo twagombye kwita opposition, kubera ko ubundi opposition ivugwa iyo amashyaka akorera mu gihugu, iyo afite uburenganzira bwo kwamamaza ibitekerezo byayo, akaba afite uruhare mu mibereho y'igihugu, nubwo nyine aba atavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi. Mu gihugu cyacu rero ntabwo ariko bimeze. FPR yafashe ubutegetsi bwose, agakopfoye irajanjura, nta muntu n'abariya bose mubona ari amashyaka yo mu Rwanda, za PSD, za PR n'izindi nungo bari muri guverinoma biriya nta kintu bivuze bariya bose abari abantu bakorera FPR muziko bose babibumbiye muri forumu y'amashaka forumu y'amashaka kandi akaba yose avuga ko nyine akurikiza ibyo FPR ya ibabwira no kuvuga rero ko natwe turi hanze kwita opposition ntago numva iyo nyito ariyo ahubwo twagombye kwiyita gushaka indi nyito njyewe iyo mvuga ni inyito ya resistance sinzi ukuntu mu kinyarwanda umuntu yabivuga ariko nuko nguko kubera ko ntabwo ubutegetsi buriho bushobora kuduha uburyo bwo gukora nka opposition nk'uko nyine mu bindi bihugu bigenda iwacu uvuze arapfa nibyo na rero mbabwira nyine kuriya kuntu n'ibingibi birimo kuba muri iyi minsi yuriya mukobwa Diane Rwigara wagejejwe wafunzwe wakagezwa imbere y'ubucamanza bamuziza gusa ngo kubera ko yashatse kwiyamamaza akaba rero ari icyaha gikomeye bakaba barimo kumushakira n'ibindi bagerekaho kugira ngo bumvishe ko uwo muntu ari inyangarwanda icyo ngicyo cyo gukora nyine nk'uko nk'abantu bibwira ko bafite igihugu nkeka ko bituruka kutumva neza kamere ya FPR kamere ya leta ya FPR ishingiye ku ngufu za gisirikari ikoresha mu rwego rwo kurengera inyungu z'akatsiko k'abatutsi bake bari iruhande rwa Kagame no kwirinda icyatuma ibintu bihinduka ntabwo rero abantu bafite iyo kamere ushobora kwibwira ko ngo uzajya ngo kwiyandikisha mu matora ya perezida wa repubulika bakakwemerera cyangwa se bagatuma ujya no muri ayo matora abo bemerera ni abantu baba bari kumwe nabo bagira ngo babeshye amahanga ko mu Rwanda hari demokarasi ndetse ko hashobora no kuboneka abakandida benshi ku buryo nyine usanga abo bantu baba baherekeje Kagame nta kintu umuntu atagombye kwirwa abataho igihe n'ikimenyimenyi nyine n'ibiriya tubona ugasanga abo ngabo ba Green Party uriya ngo Mpayimana ngo bari abakandida wateranya amajwi yabo ugasanga ari nka rimwe ku ijana ariko nanone Kagame yamara gutorwa n'amajwi 99 ugasanga noneho aravuze induru ibintu biracitse kubera umukobwa wiyamamaje ugasanga ukibaza ukuntu niba ashyigikiwe na 99% ku ijana bw'abaturage b'u Rwanda iyo iryo rimwe ku ijana ryonyine cyangwa uwo mukobwa wenyine ashobora guteza ibibazo ku buryo ngo by'incamugongo igihugu kigahagarara ngo akaba yanagisenya ibyo ni ibintu nyine ni bya bindi by'igipindi cya FPR ibishaka kubeshya abanyarwanda n'abanyamahanga kugira ngo ibeshye ko hari demokarasi indi mpamvu ya gatatu numva ituma abarwanya leta ntacyo bagezeho muri iyi myaka 23 ni ukubera ko bakora mu kajagari kandi ugasanga nta cyerekezo bafite kutagira icyerekezo ntabwo ari ari uko batabishoboye ahubwo ni uko badashaka nyine kubera ko twaturutse duturuka imihanda yose tudafite amateka amwe hari abasohotse bari ku butegetsi hari abarwanyaga ubwo butegetsi bwa Habyarimana hari bya bibazo navuze by'ubwoko abahutu n'abatutsi hari ibyo bibazo by'uturere abakiga n'abanyenduga hari n'ibindi byinshi ku buryo nyine kandi kubera na cya kibazo cya genocide na hereho ugasanga badashaka kujya gusubira muri ayo mateka kugira ngo barebe impamvu u Rwanda rwagize amakuba ageze kuri za genocide kubera ko jitoma ubwo ruvangitiranye rurimo abantu baturuka hirya no hino badashaka ko responsabilité zabo cyangwa se zabo bari bakigikiye zigaragara. Ibyo bintu rero bigatuma nta cyerekezo bashobora kugeraho, ugasanga ari nabyo bikurura akajagari muri ayo mashyaka. Ugasanga nyine hari uruhuri rw'amashyaka ubu ngubu bajya babara nkumva bari muri 20 n'andi. Murumva ko iyo urebye ibibazo igihugu cyacu gifite n'uburyo FPR imaze abanyarwanda, ukumva abantu bari mu mashyaka 23 ni ikibazo gikomeye. Ugasanga nanone cyangwa se haba habaye binyaye mu isunzu ngo bashyizeho ngo impuzamashyaka, ugasanga izo mpuzamashyaka nacyo nazo ntacyo zimaze, kubera ko amashyaka abahuriye hamwe aba agifite bya bibazo navugaga, ntabwo aba yarabashije kugira gukora autocritique kugira ngo arebe aho ibibazo bituruka noneho abishakire umuti, ahubwo nyine ugasanga barimo kwishyira hamwe kugira ngo babeshe abanyarwanda ko bafite ingufu, ariko nta ngufu. Ingufu zituruka ku bitekerezo, bwa mbere na mbere zituruka ku bitekerezo. Niba rero ibitekerezo byanyu hari aho bitagera, ubwo ngubwo n'izo ngufu ntaho zishobora kugera. Nta nubwo mushobora abantu bameze gutyo bashobora kwiyoruganiza ku buryo bufatika kugira ngo bahangane n'iriya leta. Ndibuka ko mu kiganiro Perezida w'Ishakwe Eugene Rudasingwa yatanze ibyo bintu yari bigarutseho, avuga ko niba koko dushaka impinduka no kubona uburyo bwo kuvanaho iriya leta, ari uko twaba dufite ibitekerezo, dufite ideoloji tugenderaho isumbye ibya FPR ivuga muri siyasa yayo, kandi tukaba tubyemera iyo ideoloji yacu tukayamamaza ku buryo n'abanyarwanda bayigira iyabo, mbese tukagira ibitekerezo bifite ireme koko, bishobora nyine guhangana n'ibitekerezo bya FPR byivangura, noneho tukaba twayitsinda. Indi ngingo yari yavuzeho ni uko nyine agomba uburyo bwo kwiyoruganiza. Ariko rero nk'uko nari maze kubivuga, icya mbere na mbere ni ibitekerezo, ni icyerekezo, n'iyo ideoloji. Ubwo wenda kuri iyo ngingo yo kutagira icyerekezo no gukorera mu kajagari, nawe ntabwo ari wowe nabigira ayo mateka, nawe Bwana Ngarambe urayazi, ndetse mu bya vuba uzi ukuntu ihuriro rishya RMC nawe wari mu buyobozi bwayo, ibibazo byagize kugeza ubwo hagiye gushira imyaka ibiri hari, ariko nubwo itarageraho ni nk'amezi nka 17-16, mukaba mwaritandukanyije kubera ibyo byose, iyo myumvire mibi abantu bafite kandi badashaka kuvaho, akaba ariyo nyine yatumye namwe n'ishyaka ryanyu ricikamo ibice. Nari navuze ibya FDI byo nayo abantu bose barabizi, uzi ko ukuntu igihango cyakaje guhakwa cyaje nicyo cyerekishi, ariko nticyamaze kabiri. Natwe twari twaraje mbere, twebwe two muri Force de Resistance pour la Democratie twigeze gukora coalition yabanjirije FDI yitwaga USD, icyo gihe twari kumwe na RDR, ariko nabwo nyine kubera ya myumvire idahuye nabyo ntago byashoboye kugira ingufu zihagije, akaba ariyo mpamvu nyine twari twagerageje kugenda tunoza imyumvire, ariko nyine ngo akaba yitwende ntikoga niyo koze ntigashira umunuko abantu bamwe ntago batumye yaba iyo USDR yaje kubyara FDI ko yatera imbere ahubwo ugasanga barimo gukomeza kuyijyana mu isayo y'ibibazo bya bindi n'ubundi byoretse u Rwanda izo rero izo ni ukuvuga ko muri ayo mateka y'ayo mashyaka akorera hanze yaba amashyaka ku giti cyayo cyangwa se yaba impuzamashyaka akenshi usanga agwa mu ibyo bibazo ugasanga nyine ariyo mpamvu bikomeje kunanirana ku guhangana n'iriya leta indi mpamvu wenda ya kane umuntu yavuga ni uko muri rusange abanyarwanda batagira icyo umuntu yakwita conscience politique iyi mpamvu nayo ifitanye isano n'amateka y'abanyarwanda n'amateka ya politiki mu gihugu cyacu uko ingoma zakurikiranye murabizi nari nabivuze cyami gikoroni yavanyweho na revolusiyo hakaza repubulika ya mbere n'iya kabiri ubu hakaba haraje n'iya FPR umuntu atamenya n'uko yayita niba ari iya gatatu cyangwa niba ari iki niba ari nayo ari cyami ariko usanga nyine ayo mateka yaratumye abanyarwanda badashobora kugira iyo conscience politike ahubwo ugasanga bagenda bumvira buhumyi ubutegetsi kandi ugasanga bose babaye baniko zitambirwa abanyarwanda mu gifaransa umuntu yavuga ko ari empire pour le soumis ibyo byose nyine ni ibintu byagiye bica muri ayo mateka ugasanga no muri iki gihe bikomeye cyane rwose ubutegetsi buriho ubutegetsi bwa FPR ni ubutegetsi butigeze bubaho mu mateka y'u Rwanda kubera ibibi bugenda bukorera abanyarwanda ukuntu ntabwo ari byo natindaho muri aka kanya nta munyarwanda utabizi ariko ugasanga abanyarwanda bose nako abenshi babaye ba n'ibinde ibyo bintu rero nibyo navuga ku byo kutagira iyo conscience politique ugasanga bita n'ayo mateka atuma badafata umuco wo guharanira uburenganzira bwabo ibyo ari byose ku gihe cya cyami ibyo by'uburenganzira ntibyabagaho nta nubwo ari nabyo cyami yari igamije abakoroni nabo ntabwo bari baje mu bihugu byacu baje kuduha uburenganzira uburenganzira bwaharaniwe muri 59 nabwo nyine buza kugira kidobya bigera no kuri iyo kudeta 73 aho wasangaga MRND ngo twese tuyirimo ngo ari idutekerereza abanyarwanda barahindutse abana mu rugo ngo bagomba kumvira umubyeyi ibyo bintu rero byo kubaho gutya ufite abagutekerereza waba urenganye ntushobore ntunatake ntagire n'ukurenganura ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba abanyarwanda bagombye kugira gushaka uburyo babivamo bakiga guharanira uburenganzira bwabo wagira ahari ngo ntibarushye nyamara iyo urebye amateka yabo ni amateka y'amaraso gusa n'imiborogo hari ibintu bijya biba nyine bikaba byagutera kwibaza ugasanga abantu bari hano hanze nibo ba mbere mu kuvuga ko nyine bari ku isonga ry'abarwanya ubutegetsi ariko hashira igihe gitoya ukumva ngo yageze i Kigali bamuhaye umwanya n'ibiki byose ukumva niwe utangiye guhinduka arimo kuba umutangabuhamya w'iterambere ngo ryazanywe na FPR ngo ukuntu FPR ngo ari abantu b'ibitangaza ngo mu Rwanda nta bibazo ngo byamoko bikibaho ngo ntavangura rikibaho ngo ntaki nyamara abantu barashize ibyo bintu rero iyo birebye neza bigutera kwishisha ibiriya byose mugenda mubona muri za ngwino urebe abantu birirwa bagenda nyine kubera ko babaguriye cyangwa se bumva ko bo hari inyungu zabo bashobora kuvana mu ibyo bintu niro mwirirwa mubona muri za Rwanda Day icyo kintu nyine cyo kutagira conscience politique cyo ku ahubwo ugasanga barashyira imbere ibintu by'imbehe ndetse niko ndibuka kera tukiri mu mashuri nyine iyo mvugo y'imbehe yari yeze ukumva umuntu iyo azamutse mu ntera abonye umwanya nyine akumva ko ngo yahawe imbehe cyangwa se bamuvanaho kumva ngo bamwubikiye imbehe ibyo bintu ni ibintu abanyarwanda bagomba gutekerezaho bakumva ko imbehe itaruta igihugu ko imbehe itaruta abanyarwanda ko abantu batekereza gutyo baba bari mu buyobozi mu butegetsi cyangwa se baba bari ku isonga ry'amashyaka avuga ko rwanya ubutegetsi ni icyo kintu n'ikintu abanyarwanda bagomba guhozaho ijisho kugira ngo iyo kiritire y'imbehe ibe yacika burundu abantu barebe intere generale ntabwo rwose byumvikana ukuntu abanyarwanda bashobora gukomeza kurebera icyo FPR uko FPR iyobora ukuntu yamariye abantu ku icumu nyamara abanyarwanda bahari nta utabizi kubera ko nta munyarwanda itakoze mu nda ariko ugasanga nyine uwo muco baracyawufite wo kuba bandi b'inde ugasanga rero ibyo bintu byose narimaze kuvuga n'ibindi dushobora gukomeza kuzaganiraho ari ibintu abanyarwanda bagomba kwitaho muri aka kanya wenda nabangarukiye kw'izo mpamvu enye tukazaba dukomeza ikindi gihe mu gusesengura izo mpamvu imwe ku yindi ariko wenda kubera ko mbona n'iminota irimo kugenda ubwo nagira ngo Bwana Ngarambe ngusubize ijambo wenda nawe hari komanteri ufite cyangwa se hari ibibazo ushobora kumbaza ku byo nari maze kuvuga hanyuma wenda habeho n'igihe cyo kuba abantu bareba uko bashaka umuti bashakira ibisubizo ibyo bibazo igihugu cyacu gifite ubu ngubu bigiye gutuma abanyarwanda bashira ku icumu urakoze
ndagushimiye cyane rwose uvuze ibintu bikomeye nge nifuza ahubwo ko tuzagenda tugarukaho kimwe ku kindi cyane cyane ko uhereye kuri buri cyose wavuze ziriya mpamvu nkenye ubundi wari ugikomeza harimo buryo impamvu z'ingenzi hakabamo n'izindi zizishamikiyeho ibyo byose wari wanabitangiye uroye ariko rero kubera ko uri n'umuntu w'inararibonye ntabwo wabaye indorerezi ibyo ibyinshi wabiciyemo ibyo utaciyemo wabikoze ubushakashatsi kuko uri n'umwanditsi wize n'amashuri menshi ndagira ngo rero rwose tuzagaruke kuri kimwe ku kindi muri ibyo bibazo byose ari kuri kiriya kibazo wahereyeho cy'inzitizi mu by'ukuri ituma abantu nyine batabasha gushyira hamwe ngo bumvikane bagire ibitekerezo bihamye bishobora kuba byahangana n'iriya ngoma y'agahutu ya FPR DMI harimo kutemera jenoside yaba yakorewe abatutsi ugasanga rwose babigize ahubwo urugamba rubi urugamba badashobora no gutsinda rukababuza urugamba nyarugamba nyine rwo kugira ngo bagane inzira ya demokarasi wavuze kuri ya kwishyira muri logique y'amatora nkaho hari igihugu ndetse ukuravuga uti ese twagombye kwitwa opposition bire nabikunze cyane ahubwo rero akantu tadavuze harimo nabavuga bati hari opposition ya politique tugomba guhashya twe twebwe societe civile ngo tuzagarukaho noneho ugasanga akajagari karushijeho kuba akajagari kuko niba natwe ubwacu tuvuga tutese twitwa opposition gute turi nta politike turimwo mu by'ukuri mu gihugu imbere nta wowe duhanganye nawe nyine unatuma tubasha gukora uwo murimo wa opposition none abandi bakaza bati namwe tugomba kurinda abanyarwanda igitugu cyanyu turi societe civile hari cya kintu kindi cy'uko umunyarwanda wagiye uvuga n'umunyarwanda societe zacu mu by'ukuri ibyo tugenda dukora za organisation zikorwa n'abantu abanyarwanda natwe dufite uko dusa dufite intenge zikomeye tukuramo ayo mateka yacu tugomba mu by'ukuri kwivuza hari nagira ngo mu gusoza rwose twavuga byinshi hariya wavuze gukorera mu kajagari akunda kavuze akajagari ka opposition ariko akiyongeraho n'ibyitwa societe civile kugira kutagira conscience politique birumvikana bijyanye n'iyo mico yacu mibi tuzabigaruka ibyo byose ibyo byose rero nagira ngo usoze unavuga yuko dufite Rwanda Truth Commission mu by'ukuri kuvugisha ukuri ari kimwe mu bintu bishobora kuzadukiza ijambo ni ryawe rwose ugasoza dufite nk'iminota ibiri tuvuge
urakoze Bwana Ngarambe nibyo koko kuba unyibukije muri ako kajagari kose n'uruhare rwa societe civile ibyo ngibyo ni ibintu nyine biri bya muri ya mico y'abanyarwanda umuntu akaba ari hariya akareba ati wenda muri urwo ruhuri rw'amashyaka nanjye nta nifuje kuba nari ndimo ariko ndabona nta mahirwe menshi mbifitemo noneho akajya gushakishiriza muri societe civile mu cyo bita societe civile kandi nyamara ariho bakorera politiki uburyo rero ibyo bintu usanga nyine nabyo bitera akajagari ntumenye nyine aho iyo societe civile itandukaniye n'amashyaka ukasanga byose aho kugira ngo biteze imbere urugamba ahubwo burarusubiza inyuma kubera iyo myumvire twakomeje kuvuga idahwitse usanga abantu bakora mu nyungu zabo badakora mu nyungu z'igihugu kugira ngo barebe uko twahashya iriya leta ikindi kintu ni uvuze ni kiriya cya Rwanda Truth Commission kiriya ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bagiye cyane cyane mu myaka ya za 90 nibwo haje ijambo nyine wumvaga koko rikomeye cyane muri MDR nitwe twayatubiririmba twarabibyamamaje cyane ijambo rukokoma iyo rukokoma rero uko abanyarwanda natwe twese twayiririmbaga nuko afite yarivuye ku byo mu bindi bihugu mu byaberaga mu bindi bihugu byo muri Afurika nyuma yuko iriya ruya rukuta rwa Berlin ruguye muri za 89 noneho ibi bihugu by'ibihangange bikabwira Afurika ko nyine igomba kuyoboka inzira ya demokarasi icyo gihe muri Afurika rero hadutse ibyo bintu bya Conference Nationale Souveraine noneho abanyagihugu bakagenda bakavugiramo agahinda kabo kose icyo gihe bwo byarumvikanaga nyine ko kubera ko hari hashize imyaka turi bari mu butegetsi bw'ishyaka rimwe rukumbi noneho babonye noneho ubwisanzure noneho bakavuga nyine akababaro kabo kakahava ariko bagashakiramo n'ibisubizo by'ibibazo bakunze kubona natwe rero mu Rwanda twebwe nk'uko twabivuze harimo ari amaraso ya genocide y'abatutsi na genocide y'abahutu yakorewe abahutu ibyo bintu ni ibintu bikomeye abanyarwanda bagomba kwitaho nta kintu na kimwe tuzageraho niba ibyo bibazo tuticaye hamwe ngo abantu babiganireho basuzume impamvu zatumye abanyarwanda bagera kuri urwo rwego rwo kwicana kuri ako kageni ngo barebe basitiwe za responsabilité ntabwo ari mu rwego rwo kucimanza kwera ko iyo umuntu abivuze nk'uko nguko abantu baravuga ngo ubwo ngubwo ngo murashaka ngo gutunga gatoki ngo murashaka ngo gucimanza ntabwo ari abanyepolitiki bacimanza ngiye nkunze kubivuga ko ibyo bintu byo kujya twivanga no mu bibazo by'ubucamanza ari nabyo bikurura kajagari nabyo bituma abanyarwanda nabo badashobora no kwibohora kubera ko bavangavanga ibintu ntabwo waba uvuga ko uharanira demokarasi noneho ngo ube ari nawe ucimanza ushobora gutanga ibitekerezo byawe uko ubyumva nyine muri demokarasi ariko ukareka inzego zigakora twebwe rero ni ugusuzuma impamvu abanyarwanda bicanye ku buryo habaye jenoside ebyiri mu myaka itarenze icumi icyo ni ikintu gikomeye niyo mpamvu twebwe rero muri Rwanda Freedom Movement ishakwe twashyize kiriya gitekerezo cya Rwanda Truth Commission iyo Rwanda Truth Commission ikazagenda isesengura impamvu za ntabwo ari impamvu za jenoside yonyine ni n'impamvu kuko mu Rwanda hari ibintu byinshi byabayemo twihaye guturuka ku gihe cya cyami ariko yavuba wenda umuntu akaba yahera nko ku gihe cya gato ku gihe kibanziriza mbega ku gihe cya abakoloni bagereye mu Rwanda ko ni imbere gato ya za rucunshu tukazamuka tukareba igihe cy'abakoloni tukareba igihe cya revolution tukareba igihe cya repubulika ya mbere tukareba 73 tukareba repubulika ya kabiri tukareba 1994 tukareba na 1994 kugeza ubu ngubu ni ibibazo byose bikomeye byabangamiye abanyarwanda tukabiganiraho tukabivugaho amakuru abantu bagasobanukirwa kubera ko ikibazo gikomeye ubu ngubu ni uko abanyarwanda bivugira amateka uko bashatse dore noneho ubwo interineti yaraje umuntu agenda akiyandikira ibyo ashaka akabikubita hariya abantu batabizi bakabifataho nk'ukuri ugasanga ibyo bintu ayo mafuti ni abantu bafashe nk'ukuri ahubwo ukuri akaba ariko bashaka kuzinzika ibyo bintu rero uwo muco mubi ni ngombwa ko abanyarwanda bawuvaho tugashaka inzego nyinshi tushobora kuvugiramo uko kuri twebwe muri Rwanda Freedom Movement tukaba twarahisemo iriya Rwanda Truth Commission nkanibutsa ko yakoze ikiganiro bwa mbere mu kwezi kwa gatatu mu z'uyu mwaka ubwo twemezaga ko habaye ko FPR yakoze jenoside ku Bahutu haba mu Rwanda haba no muri Congo tuzakomeza no ku bindi bibazo by'ingutu abantu bibangamiye u Rwanda nk'ikibazo cy'amoko FPR iravuga ngo noneho ngo nta moko akibaho ngo Abahutu n'Abatutsi ntibakibaho ariko ugasanga ari ivangura iryo vangura se ko iyo usesenguye usanga bishingiye ku moko biba bigenze gute ayo moko niba atabaho niba se ari n'irindi ubu ngubu mu Bahutu naho nk'uko twabivuze habamo ibyo bibazo by'abakiga n'abanyenduka ibyo bibazo bituruka he byakemurwa ariko gute ibyo ni ibibazo bikomeye abanyarwanda bagomba nyine gufata umwanya bagashakira bakabisesengura bakabishakira n'igisubizo kandi igisubizo nta kindi ni nyine ni kuvugisha ukuri amateka akavugwa uko yagenze befe batazanyemo ibintu byo kugenda bahimba nyine kubera inyungu zindi abantu baba bafite aba numva wenda mu biganiro bitaha ubwo ngubwo tuzagerageza gusesengura ibyo byose kimwe na kimwe hari ni nacyo na wenda narangirizaho navuze ko hari ibiganiro Perezida w'Ishakwe yatanze kandi koko byanyuze benshi akaba hari n'ikintu yakomojeho nanjye numva tugomba kuzaganiraho mu ishyaka ryacu ndetse tukabiganiraho n'abanyarwanda ubwo yibazaga nyine amaze kwerekana za piramide z'ukuntu izo za gatebe gatoki nahereyeho ugasanga nyine kuri ntoza kuri nivo yo hasi buri gihe abaturage ariko abaturage bakubiye mu bwoko ubu n'ubu ugasanga aho ngaho ariho bigenda no hejuru ariho bigenda bihinduka ariko hagati ntihagire igihinduka akibaza nanone ati kuki bishoboka bite ko niba cyami yaramaze imyaka irenga 400 hanyuma hakaza revolution ubwo butegetsi bavuga ko ari ubwa Hutu bukamara imyaka 30 gusa ni iki cyatumye bigenda gutyo kandi ni iki se ubundi cyatumye byitwa ubutegetsi bw'abahutu kandi niba revolusiyo yo muri 1959 yari ije ko yaje izana demokarasi na repubulika izana justice sociale izana ubureshye bw'abanyarwanda bose bo mu bwoko bwose imbere y'amategeko byagenze gute kugira ngo byitwe gusa ko ari repubulika y'abahutu kugeza muri 1994 none se ko turi muri repubulika ubu ngubu biterwa n'iki ko ubutegetsi buriho ari ubw'abatutsi kandi nabwo bagashaka kubyumvisha ko ari ubutegetsi bwa nayo ndavuze ngo n'ubw'abatutsi kandi abatutsi bose bataburimo hari ababurwanya ariko kashe bufite ni uko abanyarwanda babubona nk'aho ari ubutegetsi bw'abatutsi nyamara n'abo batutsi bubica na ba Diane nabo ni abatutsi abandi bagiye bapfa bariya bose na se yari umututsi abandi bagiye nabo bicwa bariya ba Patrick Mazimpaka Mazimpaka ba Patrick
Karegeya
uriya wo muri Erense Karegeya Karegeya ni abatutsi hari n'abandi benshi b'abatutsi bazize iriya ngoma cyangwa se bayihunze abo bose ni abantu utavuga ko bashyigikiye iriya leta ariko nanone iyo witegereje usanga ko hari ikibazo kubera ko icyo kibazo kiracyakomeye nubwo abo batutsi bahunze iriya leta kandi ibitirirwa nubwo abahutu bahunze iriya leta kuko ibamereye nabi usanga no muri ibyo bice by'abantu bahunze iriya leta usanga nabo nyine badafite icyizerane hagati yabo kuko ni ya maraso ngenda ngarukaho ntabwo abo bantu niba ari abatutsi bahunze iriya leta iyo bageze hanze baravuga batari ko bari abahutu ko iyo twumvise imvugo yabo tukareba ibyo bakora cyane cyane ko duhuriye muri izo za alliance tugenda dukora wakumva ibitekerezo byabo ugasanga bitanoze aho umuntu yabagirira icyizere n'abahutu nabo ku gipande cyabo bakavuga bati bariya abantu ni inyenzi kuva kera buriya barakorera FPR noneho wazanamo rero nuko natwe muri ako kajagari no kutagira imikorere ihamye ugasanga nyine abantu baracengewe izo za DMI zaraducengeye ugasanga abaturimo barakorera DMI wabwira abantu ugasanga wowe barashaka bakavuga ko ari wowe munyamakosa kandi ubereka ibimenyetso bihagije
nibyo rwose
ibyo ni ibintu rero abantu bagomba kuganiraho ntibibe tabu abantu bakajya babyatura bakabivuga njye njya numva abantu benshi bakunze kugenda bavuga bati hari ibitavugwa ntabwo mwari mukwiye kujya muvuga ibi bintu n'ibi oya turi mu gihe gikomeye cyane abanyarwanda ntabwo bagomba gukomeza kugenda bakina n'urupfu abanyarwanda bakwiye kumenya ukuri mu bintu byose bibabaho byaba ari bikozwe n'ubutegetsi byaba ari n'ibikozwe n'abantu bavuga ko bashaka kugera ku butegetsi kubera ko iki gihe turimo amaraso yamenetse niba nta masomo tuvanyemo igihugu cyacu kizahora kiri mu buroko. Ni ngombwa rero ko niba tubuze impinduka byumvikana ko ari uguhagarika iyo miborogo n'ikiyitera. Ntabwo rero ushobora kwihagarika ukiri muri logique ya yine navugaga ibitera iyo miborogo yose. Murakoze.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Eugene rwose kuri kino kiganiro gihambaye. Tuzongera tugutumire vuba utuganiriye rwose ku mpamvu zimwe na zimwe zituma abarwanya ubutegetsi ntacyo bagezeho muri ino myaka 23 ishize. FPRDM yifashe ubutegetsi igahonyera abanyarwanda ku buryo butigeze bubaho mu mateka birenze ibyo twagiye tubona twumva twiga mu mateka yacu. Urakoze rero mu kuza muri kino kiganiro cyo gukomeza gukangurira abanyarwanda kwivugurura bagahindura imikorere n'imyumvire. Inzira yonyine izatuma tubasha guhirika buriya ubutegetsi. Inshuti rero mwarimu duteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Eugene Ndahayo umwe mu bagize inama nkuru ya Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba ndetse na Vice Perezida w'iryo shyaka. Mwirirwe rero aho bwakeye, abandi muramuke cyangwa se ibitotsi byiza kubasinziriye.
Rwanda, oya waya, urazirikirwa, na Rwanda wa